Essuula ey'okubiri. Mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'omwezi olw'amakumi abiri mu lumu, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu kagga y'ennabbi nga kyogera nti, gamba nno Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri ow'essaza lya Yuda, ne Yosuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu n'abantu abafisseewo ng'oyogera nti, ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka? Era mugiraba mutya kaakano? Temugiraba nga teriimuka abuntu mu maaso gammwe? Era naye kaakano, beera n'amaanyi, ayi Zerubbaberi, bw'ayogera Mukama, era beera n'amaanyi, ayi Yosuwa, mutabani wa Yekozadaaki, kabona asinga obukulu, era mubeere n'amaanyi, mmwe mwenna abantu ab'omu nsi, bw'ayogera Mukama, mukole omulimu, kubanga nze ndi wamu nammwe, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Ng'ekigambo bwe kiri kye nalagaana nammwe bwe mwava mu Misiri, omwoyo gwange ne gubeera mu mmwe. Temutya, kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, ekyasigaddeyo mulundi gumu, ekiseera kitono, nkankanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu, ndikankanya amawanga gonna, n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja, era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa, bw'ayogera Mukama w'Eggye, effeeza yange ne zaabu yange, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Ekitiibwa eky'ennyumba eno eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka, bw'ayogera Mukama w'Eggye, era mu kifo kino mwe ndiwo emirembe, bw'ayogera Mukama w'Eggye.
Ku lunaku olw'amakumi abiri mu nnya
olw'omwezi ogw'omwenda mu mwaka ogw'okubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu kagga y'ennabbi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, buuza nno bakabona eby'amateeka ng'oyogera nti, omuntu bw'asitulira ennyama entukuvu mu kirenge eky'ekyambalo kye, n'akoma ku mmere n'ekirenge kye oba mugoyo oba mwenge oba mafuta oba mmere yonna kiriba kitukuvu? Bakabona ne baddamu ne boogera nti, nedda. Awo kagayi n'alyoka ayogera nti, omuntu atali mulongoofu olw'omulambo bw'abanga akumye ku kimu ku ebyo byonna kiriba ekitali kirongoofu? Bakabona ne baddamu ne boogera nti, kiriba ekitali kirongoofu. Awo kagayi n'alyoka addamu n'ayogera nti, abantu bano bwe bali bwe batyo, era eggwanga lino bwe riri bwe rityo mu maaso gange, bw'ayogera Mukama, era na buli mulimu ogw'emikono gyabwe bwe guli bwe gutyo, n'ekyo kye baweerayo eyo si kirongoofu. Kale nno mbeegayiridde, mulowooze okuva leero n'okudda ennyuma, ejjinja nga terinnaba kuteekebwa ku jjinja mu yeekaalu ya Mukama. Mu biro ebyo byonna, omuntu bwe yajjanga eri entuumu ey'ebigere 20, waabangawo 10 jereere. Omuntu bwe yajjanga eri essogolero okusena ebita 50, nga mulimu 20 meereere. Nabakuba n'okugengewala n'obukuku n'omuzira mu mulimu gwonna ogw'emikono gyammwe, era naye temwankyukira, bw'ayogera Mukama. Mulowooze mbeegayiridde, okuva leero n'okudda ennyuma, okuva ku lunaku olw'24 olw'omwezi ogw'omwenda, okuva ku lunaku lwe basimba omusingi gwa yeekaalu ya Mukama, mukirowooze, ensigo zikyali mu ggwanika? Weewaawo, omuzabbibu n'omutiini n'omukomamawanga n'omuzeyituuni teginnabala. Okuva ku lunaku lwa leero ndibawa omukisa. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira kagga y'omulundi ogw'okubiri ku lunaku olw'24 olw'omwezi nga kyogera nti, yogera ne Zerubbaberi ow'essaza lya Yuda ng'oyogera nti, ndikankanya eggulu n'ensi, era ndisuula entebe ey'obwakabaka bungi, era ndizikiriza amaanyi ag'obwakabaka obw'amawanga, era ndisuula amagaali n'abo abagatambuliramu, n'embalaasi n'abo abazeebagala balikkakkanyizibwa, buli muntu n'ekitala kya muganda we. Ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama w'Eggye, ndikutwala ggwe, ayi Zerubbaberi omuddu wange, mutabani wa Seyalutyeri, bw'ayogera Mukama, ne nkufuula ng'akabonero, kubanga nkulonze, bw'ayogera Mukama w'Eggye.